Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Anō, tēnei kuikonu nei I whakaingoatia e te Pāti Māori I a Mariame no Kapakingi hei kaitono mo te tūru Māori I te tai tokerau. A kua roa nei e mau nei I a Calvin Davis o Reipa. Nō reira, hea hanga kaupapa nui kei te tai tokerau mā te Pāti Māori hei hāpai. Kia mokawhiti atu mātai inai nei ki a Mariame no Kapakingi kaitono mo te Pāti Māori. Kia ora Mariame no, nau mai ki tō tāua hōtaka.
Kia ora. Tēnā koe, tēnā tātou. Ano, e pono ana, tēnā, ka mutu mai te 2020 tāinoa ki tēnei wā e hoa, e mautunu anau, e mahi tunu au ngā mahi kei wānguni e tātou o te taitokerau. Kore au I wehe ki te tai atu. Ka mau au ki mea ki te hāpua tai atu ki tāmaki. Ko ngā take, me ngā rongoa, mā te whānau, mā te hapū iwi katoa, kei roto I ngā whānau hapū o te taitokerau. Ko ngā take I tikana ka kite tātou te motu katoa, ko ngā take kore he whare, kore he mahi, wera take ngā rori katoa ka ki te wai puke o etahi o wa tātou I te taitokerau nei. Engari ko te mea, you know, ka piki te tangata, ko te whakaaro rangatira o tātou o te taitokerau, kei a mātou ngā whakaaro, kei a mātou ngā tikanga, kei a mātou ngā wāhi kōrero, ana ko te marae, ki wa tātou marae, kia mōhio, kei a mātou te rongoa, te whakaaro. E pono ana ki tēnā, ewa, e pono ana ka kite te ao katoa, you know, I roti I te wāhi COVID, the pandemic, you know, ngā tau e rua, tai atu ki te Omicron, ki te Delta and Aharaini, and tai ki tēnei wā ngā cyclone, te wera take. Te mea ka kite te ao katoa, ka tū te Māori, whakaropungia, ia wāhi, ia hapū, ia marae, hei rongoa, hei kai arahi, hei kai tautoko mō tātou, mō te whānau. Mō te whānau Māori, me te whānau pāke e tautoko ana. So, kia unei ka tū au I raro I ngā wera mea nei te whare, rapu whare, mō tātou, you know, pai ngā rori, tēnei te taitake, me ngā mahi, me rapu mahi, Mēnā e rapu mahi o ka huri te te whakaaro o te tangata. Mēnā he mahi, oh well, you know, he moni, he pūtia, he waka, he registration mo te waka ngā mea katoa. So, ka kite tātou wera take. Me te mea, anō kiau nei e hoa ko te mate o te wā mō o tātou taitama. Taitama hine, tama hine, taitama tāne, wa tātou rangatahi. Ko te take, te, you know, te, yeah, te kōrero, you know, those things that burden our minds. And he take anō tēnā no te taitokerau, te katoa, but certainly taitokerau. And so, koenei te tahi o āku hia, kia mau, kia mōhio, kia whawhai ki tērā mō wa tātou, tamahine tai tamariki mō te taitokerau. I mean, tininga take, eh? Mm. You know, tininga take. And you know, taku hia, taku ihi ki te whawhai mō tātou o te taitokerau, o ka hautena. Ko hautena. He wāno I tēnei wā, me te ko te, ka kite tātou te tino hia o ngā Māori, mā te Māori, ka mōhio mā te Māori, mā te reo o tātou, kia haria tērā kōrero mai ia whare ki tērā whare o Pōneke. So from this house to that, the house, kei Pōneke, koenei taku hia. Haria te reo o te kāinga ki mai tēnei, uenei whare o te taitokerau, ki tērā whare nunu I Pōneke, koenei taku hia.
Tēnā koe i tērā whakaraupapatanga au o ngā mahi nui, kei
Roa te
mua i a
pōrero ai,
koe.
sorry.
Kei te pai. I nā tata nei, whaia, i te kōrero koe, kei a taitokerau ngā tikanga, ngā runga anō hoki, e painga mā te taitokerau, no reira, hei āpiti atu ki tērā, te wāhi ki te hauora Māori. Tore kore kua kitea, kei te whakapono atu a ngā hinara ka whakakore ai rātou i a te akawhaiora. Apehia nei o whakaaro ki tēnā karanga a rātou.
Tautoko marikau ki te whakaaro me huri kai roto i te ngākau, te roro o te Māori, he rongoa mō ngā Māori, mō te taitokerau. So e whakai anau ki tērā whakaaro. Nā ka kite ka huri te ao, hopefully, e nā ngā, ha te mene ngā iwi partnership boards, tērā āhua, ne? Well, ka noho au i roto i tērā rōpū mō te taitokerau, ko te ingoa, ko te taumata hauora o te kahu o Tāunui. So ka tino mōhio au te haere, ngā tāngata kei roto i tērā rōpū me ngā Māori providers o te taitokerau. Tēnō mōhi au, because, you know, i tipu aki au, i mahi au i roto i Ngāti Hine Trust mō rua te kautau. So, you know, ka tēnō mōhi au ngā take, ngā take mō ngā whānau, but also ngā rongoa. E ne pono anau ki te kaupapa you know, te Māori, mō te Māori, mō te taitokerau. So ka kite tātou, you know, our cancer rates and, you know, pa roa, ka tai atu ki te tahi clinic, mō te tahi assessment, roa, he take tēnā mō tātou. You know, he take nui tēnā. Wā tātou surgery list, you know, mō ngā hope, e wera take, nui tēnā mō te taitokerau. Nui tēnā mō te motu, but te taitokerau, tini. E tahi ngā take mō ngā mokopuna, o te cellulitis, tēnā ngā haki o te kura, tini ngā take ka mau, ka pānie, i wa tātou whanaunga.
Ai, mihi ana ki a koe. Maria Meno, ko pau ki a tāua te wāhono. Ai, mihi ana ki a koe i tō kaha ki te whera i ngā kaupapa. He mua pū i tō aroaro. Maria Meno, ka pakingi, tēnā koe.
Tēnā roho ki koe.